This afternoon I want to share with you about the power of intercessory prayers. The power of intercessory prayers. The word intercession in the Greek means to entreat. Kari.
Okufumvubira.
Entreat. To pray, intercede for, entreat.
Okulajana.
But you can meet with a person for the purpose of supplication. You can make a petition.
Bible mulimu abantu abateekayo okwegayirira kwabwe nga kaana. That if possible, let this thing be so and so.
And there are times when some things would have gone in the negative side. But when an intercessor stands in the gap, they can change the tide of things. And they don't go in that direction. They go in another direction because somebody stood in the gap. Praise the Lord.
Amen.
By the way, Jesus himself is an intercessor. When he was here, in John 17, he prayed for the church. But and on many occasions he used to pray for the disciples. But even when he went to heaven, the Bible says he's seated at the right hand of God.
And
he's interceding for us. That was Romans 8:34 says.
Balumi
8:34. Maybe we can read it.
Katuchisome.
It is just open in my Bible. Who is he that condemneth? It is Christ that died. Yea, rather, that is risen again, who is even at the right hand of God, who also maketh intercession for us.
Munana satumunyanti ani aliba salirom msango. Kristo Yesu yafa. Obok singe yazukida. Ali ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda. Era atuwolereza.
Praise the Lord.
Kama yebazibwe.
And another piece that I read shortly about Jesus is in Hebrews 7:22-25. We can read that as well.
Nyamubebulani abiri mubiri abiri mutano nasomyeyoko katusomeyo.
Jesus is not seated in heaven.
Yesu tatudde mu ggulu.
He is interceding for us.
Ali mukutwegayirira.
And we thank the Lord that he's there for us.
Era twebaza Katonda nti wali kuraffe.
To intercede.
Okutwegayirira.
And when we join the intercession,
era bwewegatta okukwegayirira,
it's a great work and ministry.
Mulimu munene era buweereza bw'amaanyi.
And I acknowledge it in this church, it's a great ministry that you're doing.
Era nkisaamu nnyo ekitiibwa mu buweereza buno, mulimu munene gwe mukola.
Praise the Lord.
Kama yebazibwe.
The Bible says in Hebrews 7:22-25, by so much Jesus was made a surety for a better testament. And they truly were many priests, because they were not suffered to continue by reason of death. But this man, because he continueth ever, hath an unchangeable priesthood, wherefore he is able to save them to the utmost that come unto God by him, seeing he ever liveth to make intercession for them.
Amen. Olwabiri mwebiri nti era ne Yesu bwe yafuuka bw'atyo omuyima w'endagaano esinga obulungi nabo bangi bafuulibwa bakabona kubanga okufa kwabalobera okubeereranga naye oyo kubanga abeerera okutuusa emirembe gyonna alina obwakabona obutavaawo era kyava ayinza okulokolera ddala abajja eri Katonda ku bubwe kubanga abeera mulamu ennaku zonna okubawulirizanga.
Hallelujah.
Amen.
Jesus is the bridge who allows us to reach out to our Heavenly Father through prayer.
Yesu ye mutabaganya atuyamba okutuuka eri kitaffe ali mu ggulu.
How amazing
Chewunisa.
To know that Jesus intercedes for us.
Chewunisa nyo, era kisanyusa okutegeera nti Yesu Kristo atwegayiririra.
And by the way, the Holy Spirit is also an intercessor.
Era n'Omwoyo Mutukuvu atwegayiririra. Amina.
Have you thought about that verse again, still in the very chapter of Romans 8? We can go back and just see it.
Tudeyo ku Rumi 8, tulaba Omwoyo Mutukuvu bwatwegayiririra.
All of these verses are very precious to me every time I think about intercession.
Byandikibwa bino binkola bulungi nnyo buli lwe ndowooza kwegayirira.
Romans 8, 26 and 27. In the same way, the Spirit helpeth our weaknesses. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us through wordless groans. And He who searches our hearts knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for God's people in accordance with the will of God.
Amina. Nti era bwe kityo omwoyo atubeera obunafu bwaffe kubanga tetumanyi kusaba nga bwe kitugwanira naye omwoyo yennyini atuwolereza n'okusinda okutayogerekeka naye akebera emitima amanyi okulowooza kw'omwoyo bwe kuli kubanga awolereza abatukuvu nga Katonda bw'ayagala.
Hallelujah.
Amen.
Someone wrote about the Holy Spirit as the president of intercessors. And is the resident intercessor.
He leads the intercessors. And he lives inside of us. Amen. Sometimes we intercessors, we may fail to know what to pray for. But when the Spirit begins to pray within you, He cries out. He gives you the words. He causes a burden on you. And He helps you to intercede,
no
petition,
usaba.
And to pray.
No kuyisa,
and to go beyond where you would stop. That's what changes what is.
Hallelujah.
Amen.
And it never kulabi muku yo kulabi na kevin biya wandikwa.
Before we see more examples in the scriptures,
sijukira nakasera kamu.
I remember one time.
In a situation, biri zenjo babulira.
There are kinds of two situations that I'll tell you about. And let me begin with this. By the grace of God, I wake up to pray every night.
Amen.
So in this season, when I woke up to pray, the Spirit burdened it on my heart to pray for myself beyond usual. Sometimes you can intercede for yourself or others. But there's a time when it comes when we need to come together.
Corporate prayer.
And we have a corporate prayer for a certain reason. All this has power. Amen. So I obeyed. Around September, that command came into my heart. So I started praying for myself or interceding for myself beyond usual. I prayed for myself for a month. And I felt this burden was still going on. I finished September and also October, but every time I would finish a month, I would feel the burden still goes on. And it's the Spirit of God that brings this burden. So never despise it when you feel it upon your heart that you have not yet accomplished. There are times when we intercede for things and you feel the debt upon your heart. Don't always stop, just go on and pray. The Spirit says that there is still a debt. Some things are costly in the spiritual realms. Sometimes when the cost of prayer that has been given is not enough. And when just end at a shallow prayer, it cannot take you through that situation. But when you continue and follow, it's where you can reach and surpass it. So when the year was beginning,
when I finished attack,
that's when I got an attack. That was so bad. So many of us remember. I was admitted in the end. I went through a very hard surgery. But during that time before they operated on me, I remember the late Wanyama. She organized a group of people. They made a chain prayer. They would pray in different intervals. They would not stop. It was a chain praying for me. They were interceding. But after going through all this, I took back the video. I remembered when the Spirit of God put it upon my heart to intercede for myself beyond usual. For him, he had seen where I was going to pass. And it was not easy. There had to be more prayers to be prayed. Maybe I tried and put something on my account. But even what I had on an account was not enough. So what had come had to happen. There are some times when there is no prayer that can take away that cross. You just have to pray that God gives you the grace to go through that valley. That's what brought Christ at Gethsemane to petition. He took three strong men to try to be prayer partners. They slept because the situation was not easy. Sometimes even when us intercessors we slumber. Jesus also got three prayer warriors to go with him to pray with him. But because of the circumstances around, they were tired. The good thing. The Bible says that Jesus went further and he petitioned. that almost his sweat turned into blood. That's why he was winning the cross. There is power in those prayers of petition. Sometimes God can allow us. And put a burden upon you to pray before the happening of the situation. When you pray the price, the poison of the circumstances that are coming are going to be
removed.
If it was to destroy, because of the prayers that are done, makes it weak. Amen. And it does not happen. Don't always despise those moments that the Spirit of God raises you up to pray. Some people get dreams and they see negative things in their dreams. And it's as if he's showing you that in your spiritual world, something like this is
about to happen.
There's a bell ringing.
It's
waking you up. Arise. To intercede.
And
when you wake up at that moment and pray, what has been coming in the spiritual realms is going to be hindered. Prayers of righteous men are more than able to do exceedingly. But the Spirit of God comes and helps us. That sees what is about to happen. And He wakes us up. So when we arise in those real moments, He dresses us up with power and strength. Even at one moment, Jesus told the disciples to pray so that they cannot enter into temptation when he had seen what was about to happen. Amen. I pray that the grace of God be given to us as intercessors to stand in our gaps. For the new seasons that we are entering into.
Hallelujah.
Amen. We're going to see two different kinds of examples. So when the time allows me, we shall see more in the Bible. Then I'll share the other experience that I went through. Peter touches me so much in the scriptures. Acts of Apostles
12.
Time came. Those times were not easy. Because it was King Herod who was reigning. Let's read.
Amen.
Amen.
Mu
biro ebyo, Kabaka Kerode n'agolola emikono okukola obubi abamu ab'omu kkanisa. Natana ekitala Yakobo, muganda wa Yokaana. Bwe yalaba ng'Abayudaaya bakisiimye, ne yeeyongera okukwata ne Peetero z'ennaku ez'emigaati ezitazimbulukuswa. Bwe yamala okumukwata n'amusa mu kkomera, n'amuwayo eri baserikale 16 okumukuuma kinnabana. Ng'ayagala okumutwala mu maaso g'abantu okuyitako nga kuwedde. Awo Peetero n'akuumirwa mu kkomera, naye ab'ekkanisa ne banyiikiranga okumusabira eri Katonda.
Halleluya.
Amen.
Tebereza ng'omusumba bakoze ki?
Imagine.
Bamukutte.
if the pastor is arrested.
Because
even Peter was a servant of God. But the situation was so challenging. Herod had killed James and his brother John. So he had also arrested Peter.
The
Bible encourages us in verse
5
that as they had taken Peter into prison, the church prayed.
The Bible says, but prayer was made without ceasing. Of the church unto God for him.
Kururwe. Amen.
There's
a point I want to bring out, that the church can pray for the servants of God. The church can pray for pastors. Amen.
By the way,
pastors need prayers. We need prayers. Because whatever wants us is there in the spirit.
Because
what we see here, what had attacked them was so strong that it had taken Peter into prison. The church has power. That is, if it enters into that mode of intercession, you are a great army. Amen. I honor you and respect you. I pray that the Lord shelters you. We need you. As a ministry, we need you. As pastors, we need you. The prayers of the church and prayers of intercessors have a lot of power to change so many things in the spiritual realm. That has been conspired to attack the ministers of God. As we proceed, when the Bible has showed us that,
and when Herod would have brought him forth the same night, Peter was sleeping between two soldiers, bound with two chains, and the keepers before the door kept the prison. And behold, the angel of the Lord came upon him, and a light shined in the prison, and he smote Peter on the side and raised him up, saying, arise up quickly. And his chains fell off from his hands. And the angel said unto him, guard thyself and bind on thy sandals. And so he did. And he saith unto him, cast thy garments about thee, and follow me. And he went out and followed him, and wist not that it was true, which was done by the angel, but thought he saw a vision. But when they were past the first and the second ward, they came on the iron gate that leadeth unto the city, which openeth to them his own accord. And they went out and passed on through one street, forthwith the angel departed from him.
Romukaga nti ku lunaku Kerode lwe yali ayagala okumutwalayo, mu kiro ekyo Petero yali nga yeebase wakati w'abaserikale babiri ng'asibiddwa n'enjegere bbiri. Abakuumi baali ku luggi nga bakuuma ekomera. Laba, malayika wa Mukama n'ayimirira waali okutangaala ne kujjula ekisenge. N'akuba Petero mu mbirizi n'amuzuukusa ng'agamba nti, imuka mangu. Enjegere ne ziva ku mikono ne zigwa. Malayika n'amugamba nti, weesibe oyambale engatto zo. N'akola bw'atyo. N'amugamba nti, yambala ekyambalo kyo ongoberere. N'afuluma n'amugoberera. So teyamanya nga bya mazima malayika by'akoze, naye yalowooza nti alabye kwolesebwa.
Wow. The prayers are made by the church. Peter is in prison.
Peter ngako ali mukomera.
He is between soldiers.
Ali masekati gaba serikale.
But that did not stop the heavenly intervention. The heaven sent an angel. And light shined in the prison. And the angel went and released
Peter.
Praise the Lord.
That's
the power of intercessory praying.
That even if something has tied you so much, even if you are deep in the prison, the heavens can intervene. Amen. I think also that even that time when I was also held, the prayers of the righteous that were made did a lot in my release. Amen. These are very good words for intercessors to hear, that your prayers are not in vain. And it encourages that there is no situation that the Lord cannot change.
Amen.
The power
is
on your knees.
Amen.
That can change whatever is binding.
I
was trying to remember this scripture that says that our weapons of war,
2 Corinthians 10:4-5.
Abakolinso ekyokubiri.
Second Corinthians 10:4-5. It says, "For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds, casting down imaginations and every high thing that exalteth itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ."
Tikubanga ebyokulwanyisa eby'entalo zaffe si bya mubiri naye bya maanyi eri Katonda olw'okumenya ebigo, nga tumenya empaka na buli kintu ekigulumivu ekikulumbazibwa okulwana n'okutegeera kwa Katonda, era nga tujeemulula buli kirowoozo okuwulira Kristo.
Hallelujah.
Amen.
Intercessory prayer,
esala ey'okwegayirira,
involves spiritual warfare.
Eberamu olutalo lw'omwoyo.
Kubanga engeri Petero gye yali akwatiddwa,
because the way Peter was bound,
yalinga akwatiddwa Kerode.
It was as if he was caught or arrested
na
by Herod.
Naye kyali kikolere mabega wa Kerode, kyali si just Kerode.
But what was working behind Herod was not only him.
Nga kirimu olutalo lw'omwoyo.
There was a spiritual war.
Kakati ebintu by'omwoyo era biwangulwa mu ngeri ya mwoyo.
So things to do with the spirit are overcome in the spirit.
Ebyokulwanyisa byaffe by'amaanyi.
Our warfare are mighty.
Ekkanisa bwe yakozesa ekyokulwanyisa ky'okusaba.
When the church used the weapon of prayer,
olutalo luno lwayingiramu amaanyi amalala agasinga agakutte Peetero.
Something else or extra power was released into this kind of battle.
Malaika
and the angel came. Have you remembered Daniel when he was interceding in prayers and fasting?
Daniel
chapter 10.
He took time
interceding when he was petitioning. He prayed and also fasted.
Naye bw'atuuka olunaku lwalinga nga wayiseewo wiiki ssatu,
after 21 days,
n'alyoka afuna ekyokuddamu.
He got an answer.
Naye malayika oyo yaleeta ekyokuddamu.
But that angel that brought the answer,
yamugamba nti okuva ku lunaku lwe yateekateeka omutima gwe,
told him that from that day he prepared his heart,
ekyokuddamu kyasindikibwa.
The answer was released.
Naye bwe yajja,
but when he came,
n'aziyizibwa omulangira w'e Buperusi.
He was hindered by the prince of Persia.
Ndengezaako okubikulaano Bayibuli yange okulaba oba nnyinza okukiraba mangu. Naye bwe yaziyizibwa.
When he was hindered.
Ekirungi Daniel teyabivaako eri ng'asaba.
The good thing Daniel never gave up prayer.
Kyawaliriza eggulu.
It forced the heavens.
Okuweereza malayika ow'amaanyi okusinga oli eyali aweereza.
To send another mighty angel than the one that was sent before. Because of those intercessory prayers. That angel that was sent had extra powers to go beyond those princes of the air.
We can read Daniel 10:10 and just go to 13.
Daniel 10 ore 10.
Nteera
laba omukono negunkwatako negunfukamiza ku mavivi gange. N'ebibatu by'engalo zange. N'angamba nti gwe, Daniel, gwe omusajja omwagalwa ennyo, tegeera ebigambo bye nkugamba. Weesimbe kubanga eri gwe gye ntumiddwa kaakano. Era bwe yamala okungamba ekigambo ekyo, ne nnyimirira nga nkankana. N'alyoka ngamba nti, totya, Daniel, kubanga okuva ku lunaku lwe wasookerako okuteekateeka omutima gwo, okutegeera n'okwewombeeka mu maaso ga Katonda. Ebigambo byo byawulirwa nange nzize olw'ebigambo ebyo. Naye omulangira ow'obwakabaka obw'e Buperusi n'anziiza ennaku 21. Naye laba Mikayiri omu ku balangira abakulu n'ajja okunnyamba ne mbeera eyo wamu ne bakabaka ab'e Buperusi.
Haleluya.
Amen.
Badde nina okuzzaamu omwegayiriza amaanyi.
To encourage the intercessors that are here.
Waliwo lwe weegayirira ekintu naye nga tekivaawo.
Sometimes we intercede for issues and they fail to go away.
Njagala kukuzzaamu maanyi nti tolekera awo sigala ng'okyegayirira.
I want to encourage us, don't stop, continue.
Kubanga okuva Daniel bwe yateekateeka omutima gwe.
Because from the time Daniel prepared his heart.
Ng'alina bye yeegayiririra.
As he was interceding for something.
Eggulu lyayanukula.
The heavens responded.
Malaika n'atandika okujja n'ekyokuddamu.
The angels began to come with the answer.
Naye bwe yajja.
But when this angel came.
N'aziyizibwa.
He was hindered.
Omulangira w'e Buperusi.
The prince of Persia.
Ekirungi Daniel yasigala akyanyiriyitira.
The good thing is that Daniel never stopped praying.
Hallelujah.
Amen.
Gye yakoma okugenda maaso nga yeegayirira.
The more he continued to intercede.
Katonda oyo addamu essaala z'abatukuvu.
The Lord who answers prayers of the righteous.
Eggulu lyawalirizibwa okuweereza malayika ow'amaanyi asinga oli eyali asoose.
The heavens were forced to send another mightier angel than the first one. Amen.
Eri gye tubadde tulabye ekkanisa yeegayirira nga Peetero bamukutte eggulu era ne liweereza malayika.
We saw that the church began to pray and the heavens sent an angel for Peter.
Ero tulaba Danieli nga yeegalira naye ku luno si busaala saala buno obwa kandu naye saala enyinyitira ng'eremeddeko.
So here we see Daniel interceding in a more serious and vigorous way.
Malaika awerezeddwa naye ansa bakyagikutte.
The heavens have answered but the angels are still hindered.
Naye omusabi ye akyaliko ku mavivi.
But this intercessor is continuing to intercede.
Era eggulu ne liwalirizibwa okuweereza malayika ow'amaanyi.
And the angel, the heavens were forced to send another great angel.
Eri eyatandika okwegayirira naye bwe yalaba tebifuna n'abivaako.
Some of us who began to intercede and when they saw things were not working out, they
fulfilled. Njagala okubazzaamu amaanyi nti essaala z'abatukuvu ziyinza nnyo mukola kwazo.
I want to encourage us that the prayers of the righteous are so mighty.
N'ekyo ekiringa ekikyagaanye bw'onoonyiinyitira mu kusaba oba kinaatwala ggulu kuweereza Mikayiri oteebwe kijja kuba.
Even that situation that you see that is as if it's failing to go away, when you continue in prayer, the heavens will send another angel to you. Amen.
Naye ekiseera bwe kitukanga okwegayirira kwetaaga perseverance.
There are times when intercession needs perseverance.
Si kusabayo kukatono.
Not just shallow prayers.
Odiringana ki ky'osabira.
What are you dealing with that you're praying for?
Bobo genda gesesa, bobo genda kumusalaba.
If you're going to the cross, You don't just pray mere prayers. That prayer that Jesus made that brought his sweat to look like blood. Because what he was dealing with was great. It depends on what you're dealing with. If it is a simple minor thing, as I said, warming up sauce, you just light up your stove a little bit. So if you're boiling beans, not just one charcoal stove prepares it all. We understood. Sometimes you can say, we finished with that, we are done with that. You
put it in the bucket.
Let's proceed. Sometimes we can come in prayer meetings like this and the Holy Spirit burdens us with just one particular item.
Prayer point.
That one prayer point. And he says it is only that
that he is.
And he does not need a shallow prayer. He needs a prayer. Because what we are dealing with is heavy. This issue of Daniel never took one day. It took a week.
I think I started them no kusiba.
With fasting. Because at one time Jesus was teaching. Jesus was operating on another level. Because when they brought a patient to the disciples, they failed to pray for him to be healed. They brought this same patient to Jesus. Just dealt with it immediately. They saw him and they questioned him. Why did we fail to bring healing to this
man?
He blamed them first. Of lack of faith. But after in Matthew 7:21 he said,
how bait this kind goeth not out but by prayer.
Tebiringa bino tebisobola kuvaawo wabula olw'okusaba n'okusiiba.
Waliwo okwegayirira we kwetaagako n'okusiiba.
And sometimes when intercession needs to be backed up with fasting.
Hallelujah.
Amen.
Awo wegayiriza abamu baagala buvaamu.
Some of the intercessors went to fulfill.
Akaseera ako ke nnali mu ddwaliro.
That time when I was in the hospital. We never knew the outcome.
Narawa Sara.
I saw Pastor Sara.
Yava kumere.
She left food.
Echimje kumere chi.
Why?
Kasera kakutakawa na kwega irida.
It was a time of interceding, petitioning.
Ebyali biramuzo obulamu bwange.
What was pricing my life?
Kabinene.
Were heavy. They wouldn't just go just by shallow prayers. I had some of my daughters of Mr. Kasuma, some of them are young. They also fasted. Amen. So amidst this situation, there were people that were standing to bridge this gap, and they were in prayers and fasting. Praise the Lord.
Our battle is not against flesh and blood. It is not fought with carnal weapons. We win these battles on our knees.
Tuwangule entalo zino.
Hallelujah.
Amen.
And there are times we need to add the ingredient of fasting. Daniel included this in his intercession.
Daniel yachigatamu mukwegayirira kwe.
Amen.
There's that song I normally sing. There are times when those prayers that we pray, as we've seen the church petitioning for Peter, the heavens sent angel. We are seeing Daniel petitioning and also fasting. And also the heaven sent angels, but the first angel was a bit weak. So it needed Daniel to go beyond the usual to intercede more. So after 21 days, it was not easy. The heaven sent Michael. And the prince of Persia was overcome. Amen.
The weapons of our warfare are not carnal, but are mighty through God to the pulling down of strongholds.
There are some things that have strongholds. There are things that are binding them. But the prayers of the righteous, when they continue in intercession, they break burdens. And the chains are broken. The chains upon Peter left him. And what was hindering prayers or answers of Daniel was turned away with. There is another realm that we have to go to as this house. But there are things that we have to first break in prayer. Before we enter into that new realm, we have to change some things in the spirit. If you have levels that you operate, demons can allow you and say, you operate. But don't go beyond this point. So sometimes you're used that we stop here. And you don't know that you're supposed to surpass that level and go to another level. But to go beyond where you stop, it means that you have to remove all those people that operate from that place. In prayer. Amen. If there are territories, it means you shift them in the spirit. If there are principalities, Ephesians 6. Ephesians 6:12.
For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places.
Tikubanga tetumegana na msayi na mubiri, wabula n'ab'amasaza, n'ab'obuyinza, n'abafuga ensi, ab'omukizikiza kino, n'emyoyo egy'obubi mu bifo ebya waggulu.
The Bible has already said,
Bible yagambye dda.
Finally, my brethren, verse 10.
Abooluganda,
be strong in the Lord and in the power of His might.
Mubeere b'amaanyi mu Mukama waffe ne mbuyinza bw'amaanyi ge.
Put on the whole armor of God.
Kimwambale ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda.
That ye may be able to stand against the wiles of the devil.
Muyinza okuyimirira eri enkwe za Setaani.
Neryoke tugamba nti, for we wrestle not against flesh and blood.
Then it says, kubanga tetumeggana na musaayi na mubi.
But against principalities.
Wabula n'ab'amasaza.
Against powers.
N'ab'obuyinza.
Against the rulers of darkness of this world.
N'abafuga ensi ab'omu kizikiza kino.
Against spiritual wickedness in high places.
N'emyoyo egy'obubi mu bifo ebya waggulu.
Hallelujah.
Amen.
Mwaka guno Mukama yakiteeka ku mitima gyaffe okubuulira enjiri.
This year God placed it upon our hearts to evangelize.
Ebitundu ebitwetoolodde.
The near areas.
Era twatandika.
We began.
Ate tugenderera okubeera ne crusade ey'amaanyi.
And we intend to have a bigger crusade. Amen.
Kubanga 2 paka nga 2 mu nnya.
From 20th to 24th.
Naye nga tetunnafuluma.
But before we go out,
kugenda ku crusade.
To go for the crusade.
Ate twetaaga ekika ky'essaala endala.
We need another extra prayer.
Kubanga tetumeggana na mubiri naki.
Because we wrestle not against flesh and blood.
Naye n'ab'amasaza.
But against principalities.
N'ab'obuyinza. Naye bwe kituuka kuwangula emyoyo olubeera lutalo lwa mwoyo.
When it comes to winning souls, it is a spiritual battle.
Nga bw'okiwulira winning, awangula yakola ki? Yagutwala.
As you say that if you win, you take.
Kubanga abantu abalala baba basibe.
Because so many people are bound.
Baliko ekibika.
They have a covering upon them.
Nga waliwo n'obufuzi obulala.
But there are also other rulers.
Nga buli mu nsi ya mwoyo.
In the spiritual realms.
Oli twakyaleeyo obusoga okubuulira enjiri.
We went somewhere to evangelize.
Naye twatuukayo.
But we reached there.
Ali twaite twetegese bulungi.
We were not well prepared.
Twalowooza bintu byangu.
We thought these were easy things.
Naye ekifo nga kikutte.
But the place was covered.
Ensi y'omwoyo yaakyo ng'ekutte.
The spiritual part of that area was so hard to penetrate.
Tutuuka enkeera tufulumye mu door to door.
So as we had gone out for door to door,
naye nga buli gwe tubuulira,
whoever we would preach to,
agamba nedda,
would say no,
saagala,
I don't want to listen.
Ne tudda olweggulo buli omu ng'atuwa feedback gye yagenze nga wa.
We came back in the evening and all reports were negative.
Tugenda ku crusade abaali batutte generator nga namu n'evumbeera.
We went to the crusade and the generator jammed.
Awo akadewe kavuga.
That's when the bell rang.
Ekifo kye tuzzeemu tekizannya.
Now the place we had come to was not an easy area.
Enkeera.
So the next morning,
ne tuyingira mu kusaba n'okusiiba.
We entered into prayers and fasting.
Twetaaga okukoowoola Katonda.
We needed to call on the Lord.
N'okwegayirira.
And to intercede.
Ku lw'ekitundu we twali tuzze.
For the area we had gone to.
Kama yeebazibwe.
Praise the Lord.
Tugenda okuyingira mu lunaku olwokusatu.
Entering the third day.
Ensi y'omwoyo n'etandika okutagulukuka.
So the spiritual realms had begun to open.
Ne tulaba abantu nga batandika okulokoka.
We began to see people accepting Christ.
Lulinga oyingira mu maka nga buli omu tayagala nakuwulira.
But previously you would go to a home and people would never want to even hear.
Naye nga kulaba kati abantu balokoka.
But this time round people were giving their lives to Christ.
Naye mbako bye nayiga.
I learned something.
Kakati tuyinza gamba mu tugenda mu crusade.
So we cannot say that we are going out for the crusade.
Ne twebaka.
And we sleep.
Luba lutalo.
It is a battle.
Awo gye mba njagala okukoleeza ejje.
That's why I want to stir up an army.
Tubeereko essaala.
To have a prayer.
Ze tukoleeza.
That we put up.
Ku lw'ebitundu mwe tuli.
For the surrounding areas.
Oyinza okuba mubadde musaba.
Maybe we have been praying. But this time we are going to gear up. Praise the Lord. Not only for the crusade. One day I spent my night here. I believe God gave us this area in the spirit. Amen. But it is up to us to arise, to petition for the spiritual world of all the areas that are around us to be freed. I know for sure that the angel of this church is. Amen. But our prayers as an army of intercessors
are
mighty to activate ability from heaven. If the Lord sent Michael for the prayers that Daniel was that the prince of Persia left, God is more than able. When we pray and continue and pray and we intercede for the souls of people to be freed, to send heavenly help to loose what is holding people in the spirit. It is a work. Amen. That I'm giving out to intercessor. Amen. Areas can be transformed through the prayers of the righteous one. One righteous person can intercede for the entire territorial
area.
If Abraham stood for Sodom and Gomorrah, even though in his intercession he stopped at 10, and the 10 were not there, so Sodom was destroyed. But we are more than that one righteous man. When the Spirit of God joins us, our intercession, our prayers can really change the places where we are in. Our prayers can change this place. These prayers can unveil all the people that have not given their lives to Christ around us. It is a warfare, spiritual warfare. It is overcome on our knees. Souls are won on our knees. And even areas are won on our knees. I believe God is going to enable us to petition for the transformation of Kasubi, for the transformation of Makerere Chikoni, for the transformation of Kawara, Waise, Chiwunya,
Nakulavye.
Hallelujah. Amen. Sometimes I sit in the office and I see people coming from Chiwunya, and you see that they are bound, and you need really to pray for them, or sometimes even meeting their physical needs. But a bell is ringing within our hearts, interceding for the entire area to be transformed. It is possible that God answers prayers. He can transform these areas for the sake of the kingdom. Amen. Matthew 18:10.
Yesu yagamba era yasuubiza.
Jesus said and he promised.
If two of you agree on earth about anything they ask,
nti babiri oba basatu kumwe bakiriziganya
kuwe, it will be done for them by my Father in heaven.
Kinabakolerwa bo lwa kitange.
It will be done for them by my Father in heaven.
Tichinabakoleranga kulwa kitange ali mu ggulu.
That's the power of agreement.
Ago geemanya ag'okukkiriziganya.
Power of corporate prayer.
Amanya agali mu ssaala eyawamu.
When we come together as intercessors.
Bwe tujja wamu ng'abeegayirira.
We can agree.
Tusobola okukkaanya.
About an issue.
Olw'ensonga yonna.
And we intercede for it.
Era ne tujeegayiririra.
And God will intervene.
Era Katonda ajja biyingira.
That's what the church did.
Ekyo kyekkanisa eri kye yakola.
When they were praying for Peter.
Bwe baali nga beegayirira ku lwa Peetero.
And God sent an angel.
Katonda n'asindika malayika.
Whatever it is.
Kyonna kye kiri.
God will send help.
Katonda ajja sindika obuyambi. Amina.
Hallelujah.
Amen.
And finally, my final verse today that I'll put across before we stand and pray together. In the Lord's Prayer. In Matthew chapter 6. Verse 10. Jesus said, "Thy kingdom come. Thy will be done on earth. As it is in heaven." Certainly, as we rise to pray for our area, we can say, "Thine kingdom come. Thy will be done in Kasubi. As it is in heaven. Thy will be done in
Makerere.
As it is in heaven. Thine will be done in
Chiwunya.
As it is in heaven."
You can also pray for the place where you, or the village where you come from. God is faithful.
He's
more than able to change places. Through prayers of the righteous. And also all situations. Men like Nehemiah stood. They petitioned and interceded for Jerusalem. And God answered. Men like Samuel. They stood and interceded when Israel had sinned and the ark of the covenant had been taken. The Bible says that Samuel called Israel and interceded for Israel. Let us see that one scripture.
1 Samuel 7:5. Then Samuel said, "Assemble all Israel at Mizpah, and I will intercede with the Lord for you."
Awo Samwiri n'ayogera nti, "Mukunganye Isirayiri yenna bajje e Mizupa, nange ndi basabira eri Mukama."
I just like this verse, the way, because of the situation that was happening.
Njagala olunyiriri luno olw'ensonga eyali egenda maaso.
Samuel the prophet made intercession for the people of Israel.
Samwiri nabbi n'akola okwegayirira.
Since Israel failed to keep the commands of the Lord, and they were subject to their enemies, Samuel urged them to turn away from worshipping false gods and to return to the serving of the Lord. And the people listened, and God delivered them from their enemies. I read a bit around there that when the Philistines heard that Israel had gathered,
ninawe nasoma awo mu kitundu ekimu nti abafirisuuti bwe baamanya nti abaisirayiri bakuŋŋaanye
they chose to come and attack them
ne basalawo okujja okubalumba
I think that is 1 Samuel 7:7
nsambo musanvu Samuel ekisooka
but Samuel gave put a sacrifice
naye Samuel n'ateekayo sadaaka
he got a lamb that he gave
Nafune umwana gw'endiga gwe yawaayo.
He sacrificed a suckling lamb.
Na sadaka endiga ente yali yonka.
Unto the Lord and he cried unto God, the Lord God of Israel.
Eri Katonda era nakabirira Katonda wa Isirayiri.
And the Lord heard him.
Era Mukama namuwulira.
And when God heard him.
Era Mukama bwe yamuwulira.
There was such a great thunder, but we can just read as Samuel was offering up the burnt offering. The Philistines drew nigh to battle against Israel. But the Lord thundered with a great thunder on that day upon the Philistines and discomfited them and was smitten before Israel.
Is it verse 10?
Yes, verse 10.
Verse 10. Awo Samuel nga awaayo ekiweebwayo ekyokebwa, Abafirisuuti ne basembera okulwana ne Isirayiri. Naye Mukama n'abwatuka okubwatuka okunene ku lunaku olwo. Kuba Firisuti n'abakengentereza ne bameggebwa wansi mu maaso ga Isirayiri.
Hallelujah.
Amen.
That's the power of intercessory prayers.
Ago ge manya gali musali yokwegayirira.
I'm going to encourage you to stand up.
Ambe gayirire muyimirire.
And we are going to pray.
Era tugenda kusaba.
We're going to take some time.
Tugenda twala obudde.
To intercede. To intercede for ourselves, but also for the area where we are.
Okwegayirira ku lw'obulamu bwaffe ate era ne ku lw'ebitundu ebitwetoolodde.
In the first place, I'll take time to pray with you.
Mu kutandika, nja kusaba nammwe.
That the Lord will empower you.
Katonda asobole okutuwa amaanyi.
With a new strength.
N'amaanyi amapya.
As the army of the Lord.
Ng'eggye lya Mukama.
The great army of intercessors in this house.
Ejeri amanyi elya Katonda mu nyumba eno.
That the spirit of the Lord.
Tomoyo wa Mukama.
The president of all intercessors in the world.
Omukulembeze wabegayirize bonna mu nsi yonna.
The resident intercessor in our hearts.
Oyo atula munda mufu omwegayiriza atula munda mufu.
He will empower us in the ministry of intercession.
Okutuwa amaanyi mu area n'okwegayirira.
Just get your offering and we thank the Lord.
N'ekiweebwayo twebaze Mukama.
Precious Father, we bless your name.
Tata omulungi tukwebaza.
And we thank you for this moment.
Era tukwebaza olw'akaseera kano.
Thank you for your word.
Weebale olw'ekigambo kyo.
As we come with offerings this day. May you bless them. May you help us to come where you purpose that we should come.
Be
enthroned, you God. In Jesus' name.
Oh, I'm good. Okusaba kwabwe olunaku lw'olwaleero nga waliwo abantu abatudde nga waliwo abantu abazze nga n'ensonga ebakuŋŋanyiza wamu waliwo abantu abayimusizza amaloboozi gabwe nga beegayirira mukama nga baagala kulaba kwegayirira ayi Katonda waffe kwegayirira kabaka ow'ekitiibwa yimuka abalabe basaasaane yimuka abalabe basaasaane yimuka oyanukula okusaba kwaffe yimuka weerage nti gwe Katonda mukama nga waliwo fayiro ezirudde ku mmeeza waliwo fayiro ezizze mu maaso g'emirundi n'emirundi nga buli muntu alina fayiro emwogerako naye nga fayiro ezisinga zitwogerako olw'obubi ezimu zitwogerako olw'obuzaaliranwa bwaffe ezimu zitwogerako olw'embeera zaffe Danieri n'alabikako mu maaso go nga yeegayirira olw'embeera gye baali baluddemu ng'obusibe bwagwawo dda naye ng'ate bwokyaliwo bandi badenga batebwa bandi badenga badembe bandi badenga basumululwa wandi badenga waliwa bujulizi nayenga waliwa fayiro ngeruddewo era okusaba kwa Danieli kwali kuluddewo kaya saba eringa atibwamu nayenga tetatibwamu natalekerawo natakabana natakabana naferero tuze mu maso gomukama nga tutakabana nga twegayirira nga tugamba nti mukama totuleka weereza malayika yawaguza weereza malayika w'omuliro weereza malayika omulwanyi w'entalo weereza malayika ataziizibwa weereza malayika akola ku fayiro mukama weerage nga gwe katonda kwegayirira nti yimuka
genda maaso n'okutakabana goyanjuliza omutima gwo osabe katonda omwesigwa akubatize mu kisa ekirala okuyita mwoyo w'omutukuvu ekisa ekirala eky'okwegayirira taata mu linnya lya Yesu Kristo nzize maaso go ettuntu lino nga nkwebaza olw'ekiseera kino ky'otuwadde okusinkana ng'abeegayirizi twegulawo w'oli nga twaniriza obuyambi obuva eri omwoyo wa Katonda mukama katonda wange nga nsaba ekyusa ekirala ku buweereza obw'okwegayirira mu nnyumba era omukama n'eri abantu bo bonna b'oyise mu buweereza obw'okwegayirira wonna we bali mu nsi ettuntu lya leero saba amafuta amalala n'ekyusa ekirala ekiva eri omwoyo wa Katonda oyo akulembera okwegayirira kwonna oyo atula mu nda yaffe amaamira emitima gyaffe atukulembera olw'eggulo lwaleero n'ebiseera byonna ebiddako okutakabana ng'okwagala kwa Katonda we kuli ettuntu lino omukama nyimiridde mu maaso go nga kabona ku lw'obuweereza bw'okwegayirira bwonna mu nnyumba eno omukama nga nsaba ekisa ekirala nga nsaba obusobozi obulala nga nnyanjula buli mwegayirizi yenna nga nnyanjula obukulembeze maaso go nga nnyanjula musumba Sara ne ttiimu yonna maaso go nga nnyanjula abeegayirizi bonna ab'ennyumba era omukama ettuntu lino katonda wange nga nsaba amafuta amalala n'ekisa ekirala ku bulamu bwabwe mukama kulwabo bw'oyagala tejje mukama sabye obuyambi obuva gy'oli omwoyo wa Katonda gwamanye ekyo kye twetaaga okusasula ku lw'eri eddaala ly'oyagala tugendeko kyenva ntakama n'ettuntu lino n'ettiimu eno mukama nga nsaba obuyambi obuva gy'oli obulala otubeera omwoyo wa Katonda okujja w'oyagala tujje mukama ng'ennyumba okuwangula bye tulina okuwangula mu nsi y'omwoyo ku lw'ebitundu ebitwetolodde kyenva ntakabana mukama nga nsaba kye kitwala mu nsi y'omwoyo kituweebwe okujja w'oyagala tujje omwoyo omutukuvu gwagaba ekisa eky'okusaba wulira nkuyita ku lw'abeegayirizi bonna otuwa ekisa ekirala ekisa ekirala eky'okutakabana ekisa ekisiiba we tulina okusiiba ekisa ekiremerako omukama ku lw'ebyo byonna by'oyagala tuwangule mukama maaso go ettuntu lya leero neegasse ku beegayirizi mu kifo kino okuyita Katonda ddamu essaala otuwambaza amaanyi amalala otuwambaza obusobozi obulala otuwa amaanyi mukama okuyimirira mu bifo byaffe okuyimirira awo we tulina okuyimirira mukama Katonda wange ku lw'omulimu guno mukama ku lw'ebitundu mw'otutadde mukama Katonda wange ku lw'abaweereza abo tulabye mu kigambo kyo nga newankubadde Petero yali akwatiddwa ekkanisa yali esaba mukama nsabye ekisa ekiva gy'oli mukama kitandikire ku beegayirizi mukama kitambule mu prayer groups zonna mukama ennyumba eno nnyumba ya kusaba Jimban Saba Masogo Kama. Eche Setilare Joku Saba Kunyumbeno Kama. O Tubene Mukama Katonda Wangi. O Kusasulomo Tambo. Wetrino Kusasulogo Moyo. Kuruale Vedake Yoktambra Gomoyo. Mochitundu Motu Tane Mukama. Jetubatri Mirira. Kuchoto Chave Gairizi. Mukama Runakuruarelo. Okusaba buyambi obulala obuva mu ggulu Mukama, okusaba ekisa ekirala okweyongerayoko okuyita we tubadde tukoma, sabye ekisa ekiva gy'oli Mukama olw'eggulu olwaleero eri omukyalo oyo n'eri omwami oyo ng'ali mu lunyiriri lw'abeegayirizi ayambazibwa ekisa ekirala. Ayambazibwa amafuta amalala, ayambazibwa obusobozi obulala, okuyimirira w'alina okuyimirira. Nzize w'oli Mukama, nga ntakabana w'oli Mukama, olw'abeegayirizi bonna Mukama, wabeerewo ekisa ekirala Mukama, wabeerewo okwambazibwa amaanyi amalala, wabeerewo okwambazibwa obusobozi obulala, kuba omwoyo w'omutukuvu, ekyoto kino kikolezebwe. Okugenda kuleva endala Mukama, kuba omwoyo w'Omukama, amafuta amajja eri abakulembeze bonna, eri buli muntu yenna Mukama, ajja mu kwegayirira kuno, oboolyawo ne gwokuna n'ennaku endala, ekisa ekirala tukisaba maaso go, Katonda omuyinza wa byonna, ku lw'okukyusibwa kw'ebitundu ebitwetoolodde. Era tetuba tugolokoka Mukama ettuntu lino okutakabana Katonda waffe ku lw'ebitundu ebitwetoolodde Mukama nga tukoobola erinnya lyo Katonda wange ku lw'amakerere kikoni tutakabana nga tusaba ekisa kyo Mukama kyeyongere nnyo Mukama ekisa ekirokola kyeyongere nnyo Mukama tutakabana maaso go Mukama ku lw'ensi y'omwoyo ey'amakerere kikole Mukama ekisa ekirokola Mukama kyeyongere nnyo Mukama kyetuva tutakabana Mukama ku lw'akiwunya nga tukabirira ekisa kyo Mukama ku lw'ekitundu kya kiwunya Mukama ekisa ekirokola ekisa ekikyusa emyoyo kyeyongere nnyo Mukama. Era twongera okutakabana ku lw'annaakulabye Mukama, ku lw'akasubi Mukama, tutakabana maaso go nga tukabirira ekisa ky'ettuntu lya leero eri abantu bonna ababeera ku byalo bino Mukama, ku lw'akawala tutakabana, ku lw'annaboŋŋoona tutakabana, ku lw'annaakulabye tutakabana, Katonda omwesigwa kulwalubya tutakabana Mukama ayinza byonna olw'abwayise tutakabana ku lw'ebitundu byonna ebitwetolodde nga tusaba Katonda waffe obwakabaka bw'obujye by'oyagala bikolebwe mu bitundu bino nga bwe bikolebwa mu ggulu by'oyagala bikolebwe mu kifo kino nga bwe bikolebwa mu ggulu by'oyagala bikolebwe mu byalo bino byonna nga bwe bikolebwa mu ggulu ebyo bye wateesa nga n'emisingi gy'ensi teginnabaawo Mukama nti biribaawo mulembe gwaffe olunaku lwaleero tubiwanulayo mu nsi y'omwoyo kyetuva tutakabana ku lw'okuteebwa kw'emyoyo Mukama ku lw'abantu ekibabisseeko okubaggibwako ekibaziyiza eri enjiri okubaggibwako mu linnya lya Kristo Yesu. Ebikutte abantu b'okukitundu kino tubiragira okuta mu nsi y'omwoyo era wansi w'obuyinza bw'ekigambo kya Katonda tugolokoka ettuntu lino okwanganga ab'amasaza abakutte mu kasubi tubalagira okuta okwanganga ab'amasaza abakutte mu nnaakulabye mu nsi y'omwoyo tubalagira okuta okwanganga ab'amasaza abakutte mu kiwunya mu nsi y'omwoyo tubalagira okuta okwanganga ab'amasaza mu makerere zonzonna Molinya ya Kristo Yesu. Tubalagiro kota. Makere University. Tubalagiro kota. Mugwa Yesu. Tubalagiro kota. Mukawala. Tubalagiro kota. Molinya ya Kristo Yesu. Mona mungona. Tubalagiro kota. Mubiaro vyona moto simbye. Tuyibiride kuchoto chino. Okwangange siyo umoyo. Okwangange bisiba muziyo umoyo. Okwangange bikote. Ungatubiragiro kota. Molinya ya Kristo Yesu. Bwechiba chitwala mikairi okujja. Katonda wange kulwe bitundu bino. Chivele bwechitio mukama. Okudiringa. Naba masazabona. Okudiringa nebisibe by'omwoyo munsi y'omwoyo tutakabana ettuntu lya leero ng'ekkanisa mu kifo kino okwogera n'ab'obuyinza okwogera n'ab'amasaza abakutte emmembe z'abantu abakutte munsi y'omwoyo tubalagira okwota n'ebyo ebitanyenyezebwangako emyaka gyonna egiyise tugolokose kaakano munsi y'omwoyo okubiragira okuta okuta ebitundu biro okuta mu linnya lya Kristo Yesu Katonda yanukuza omuliro weereza omuliro kaakano weereza omuliro ku bitundu biro okwokya buli kyonna ekitali mukama twokya ebyoto byonna ebyoto bya Bayali twokya emirimu gy'omubi twokya buli ekikote twokya amaanyi g'obuseegu n'obwenzi twokya buli kyonna ekikutte emitima gy'abantu twokya buli byonna ebikutte ebikutte mu ndowooza z'abantu tubyokya mu linnya lya Yesu ebibaziisa okujja eri Yesu tubyokya mu nsi y'omwoyo newe bibanga ivo altars nga zabasamize mu nsi y'omwoyo tuzisuula ku ttaka buli kyonna ekitasimbibwa mukama tukikuulayo ku byalo bino mu linnya lya Kristo Yesu wansi w'obuyinza bw'ekigambo kya Katonda buli ebikutte mu nsi y'omwoyo tubitakulula kaakalo tubisiguukulula ng'ekigambo kya Katonda bwe kyogera mu Yeremiya 10 buli ebiziyiza byonna ebyali byazimbibwa ebibadde omuzizika eri abantu okulokoka olw'eggulo lwaleero tubisuula ku ttaka tubisuula ku ttaka mu kasubi tubisuula ku ttaka makerere tubisuula ku ttaka mu kawala tubisuula ku ttaka mu namuona tubisuula ku ttaka mu byalo byonna mu linnya lya Kristo Yesu mu kiwongo kino buli kyonna ekitali mukama kyetuba tusumulula omuliro gwa Katonda kyetuba tusumulula amaanyi ga Katonda kyetuba tusumulula bamalayika mukama Katonda wange okutakulula ensi y'omwoyo ey'ebyalo bino mukama Katonda omwesigwa ayanukuza omuliro ettuntu lya leero tusumuludde omuliro gw'omukama omuliro gwo gwokye buli kyonna ekitali ggwe gwokya amasengere gonna mitima gyaffe gwokya amasengere gonna mukama gwokye buli kyonna ekitali mukama n'emaka gaffe byokebwe mukanisa byokebwe byonna ebitali mukama ku byalo kwetuva byokebwe mu byalo bino ebitwetolodde byokebwe mu linnya lya Kristo Yesu mu bulamu bw'abeegayirizi buli kyonna ekitali mukama kyokebwe kyeva ntakabana nga kabona mukama Katonda wange ow'ekifo kino mu linnya lya Kristo Yesu nanywegere ekisa ekirala obulamu bw'abeegayirizi mukama nanywegere obuyambi obulala obuva gy'oli omwoyo wa Katonda nanywegere embagu eddala mukama nga nsaba otusiikirize okweyongerayo okujja w'oyagala tutye ng'otutwala mu lwemu endala mukama ng'otuyingiza mu teritori z'endala mukama otwambaza amaanyi n'ekisa mukama okusasula omusango gwe tulina okusasula mukama Katonda wange tuluwa sizoni endala mw'oyagala tuyingire Chevanta Kavana Wori. Nansabet you say to Kulamuang. Nansabet you say to Kupastor Tim. Nansabet you say to Kubawere Zawana. Nansabet you say to the Kanisayuna. O to late Voyakalachi Jemukama. O to Amania Gawangure Chivi. O to Amania Gawangura Setan. O to Amania Gawangure Si. O to Amalichi Sechirala. Echisecho Kusava. Kubange nyumba eno nyumba ya kusaba chevansabe chisecho kusaba eri abakristayo bonna abe nyumba eno mukama oba bali physical mukama oba bali facho mukama tusabye chisechirala echisecho kwegayirira n'okutakabana mukama kigwe ku mitima gyaffe kulwa omwoyo w'omukama enjala n'ennyonta gaya kwegayirira nakusaba Eje mitima jape mukama Otu yinze soku sasula Omuendo guoya gara tu sasule Kuluwa uwateke katutie Mosizo nefana na gabweti Jetu batu sinda Gatu konko ne guru mukama Nechitu konko nye guru mukama Otu weje se chirala Nenjare ndara mukama Enjaranga ya kusaba mukama Enjaranga ya kunonya mukama Enjalanga ya kulindirira mukama Chevanje saba kulu enyumba yonna Echise chidalanga tia kusaba Chetuwewe ngomweleza mukama Okolo kuse Ebi otebi azikira mupe mukama Omikoreze na tomo yo wakatonda Jangu no umuliro No umuliro nga kwa kusaba mukama Jangu no umuliro Mukama mundaza pe Otwe kolereze mukama, otwe yawulire mukama, otubatize muto, omwoyo mutukuvu. N'ennyonta mpya, n'ennyonta nga yakusaba mukama, n'ennyonta nga yakwegayirira mukama. Tunywegera obuyambi obulala, obuva gy'oli omwoyo wa Katonda. Otubeere, tetumanyi nakusaba nga bwe kitugwanira. Naye tutakaba n'ettuntu lyaleero nga tusaba amafuta amalala n'ekisa ekirala ekiva gy'oli ayo omwoyo wa Katonda okoleza ebyoto ebyoto ebyokusaba mitima gyaffe okoleza ebyoto ebyoto ebyokusaba maka gaffe okoleza ebyoto mukama Katonda wange eyo munda yaffe mukama wabeerewo okolezebwa Ettuntu lyaleero wabeerewo ekisa ekirala mukama kyotuwa okuyita we tubadde tukoma tugolokoka okweyongerayoko awo Yesu ne yeeyongerayoko nga wakasukirwa ejjinja mukama ekisa ekiva gy'oli kitwongereyo mulwemu endala ey'okwegayirira nkisaba eri abeegayirizi bonna kyesabira mukama otwongereyoko okuva we tubadde tukoma otutwaleko ebuziba ebuziba mu kwegayirira otutwale ku ddaala eddala mukama okusasulira omusango byonna bye tulina okusasulira omusango mukama nga biwateesa birina okulabisibwa mu mwaka guno mukama tutakabana w'oli nga tusaba kisa ku kyoto kino eky'okwegayirira ekisa ekirala nga kyakusaba ekisa ekirala nga kyakwegayirira ekisa ekirala nga kyakutakabana ekiro n'emisana mukama kituweebwe omwoyo omutukuvu wa Katonda weeyongera okweyabya mu bulamu bw'abantu bo ng'ebyoto by'okusaba byali byazikira mu mitima gyabwe wabeerewo ekisa ekirala ettuntu lyaleero abantu abali ku mutimbagano abantu abatugoberera mukama ku mikutu gyonna mukama nga beegayirizi nabo tubasabira ekisa ekiva gy'oli mukama omuliro oguva gy'oli omwoyo wa Katonda guyite mitima gyaffe guyite mbulamu waffe gutuyenzese Katonda omwesigwa genda maaso n'okutakabana ng'onywegera ekisa ekirala ekisekyo kwegayirira omwoyo omutukuvu gwagaba ekisekyo okusaba ettuntu lya leero tusaba ekisa ekirala ekisa ekyokutakabana mu nyumba n'omukama tusaba ekisa ekirala ekisa ekyokwegayirira mu bulamu bwaffe mukama tusaba tukolezebwe omwoyo wa katonda otutwale mu rembo endala mukama otutwaleko ebuziba mukama okuva we tubadde tukolera ku lweyo kyoyagala otutwala kyeva ntakabana ku lw'ekkanisa yonna nga nsaba ekisa ekiva gy'oli mukama ettuntu lya leero mukama nzize maaso go nga kabona ku lw'ekkanisa yonna nga nsaba ekisa ekirala ekyokusaba eri ennyumba n'omukama nga nsaba ekisa ekirala ekyokutakabana gye tuli ng'abasumba nga nsaba ekisa ekirala ekyokusaba eri abaweereza bonna mu nnyumba eno nga nsaba ekisa ekirala ekyokusaba eri buli dipatimenti yonna mukama nga nsaba ekisa ekirala ekyokusaba gye tuli ng'obuweereza otuleetebwa oyagala tutya omwoyo wa katonda ku lwabo bw'oyagala tugende mukama kyenva nsaba katonda wange obuyambi obuva gy'oli mukama ennyumba yonna njanjula maaso g'omukama nga nywegere ekisa ekyokusaba katonda wange mbulamu bwaffe si kinoomu mu maka gaffe ekisa ekirala ekyokusaba ekiva gy'oli mukama mubeegayiriza ekisa ekirala ekyokusaba kituweebwe mukama kituweebwa omuyinza wa byonna okuyita ku magigi we tubadde tukoma okuyita ku bwengula we tubadde tukoma otuganye okuyingira mu sipeesi endala otuganye okuyingira mu rema endala otuganye okugenda ku leva endala otuganye okugendako ebuziba mukama kuba omwoyo w'omutukuvu okuyita we tubadde tukoma onyongereyoko mukama mu sipeesi endala mukama mukubeerawo okwo katonda wange koobola erinnya lyo katonda wange takabana maaso g'omukama weebala olw'ekisa ekyokusaba buli kiro naye nkusaba mukama onnyongereyoko ebuziba okuvaawo we mbadde nkolera twala ku leva endala mukama ne baganda bange ne bannyinaze obatwale mu sipeesi endala mukama ey'okwegayirira mukama waganya danyeri n'awaguza neyeyongerayo okutuuka mu sipeesi eyo mukama nate bwe waganyiza mikayiri okujja ne bwe kiba kitwala kunyinyiitira saba ekyusa ekirala nga kyakunyinyiitira ne bwe kiba kitwala kusiiba saba ekyusa ekyokusiiba we tulina okusiiba amaanyi ag'okusiiba ekisa ekikulindirira kituweebwe mukama amaanyi agava gy'oli katonda wange ettuntu lya leero tugasaba ku lw'obulamu bwaffe obw'omwoyo ku lw'olugendo lw'ennyumba n'omukama ku lw'olugendo lw'obuweereza buno tukoola erinnya lyo ettuntu lin'omukama ku lwabwe wateesa tujye tukaabiri n'obuyambi obulala obuva gy'oli mukama tusinda nga tukwaniriza omwoyo omutukuvu otubeere mbunafu bwaffe otubeere mbutasobola bwaffe otubeere mbukoowu bwaffe otubeere mbusibe bwaffe obuyambi obuva gy'oli mukama bututaggulule mukama butaggulule emmeeme zaffe mukama butaggulule emibiri gyaffe mukama butaggulule emmeeme zaffe mukama butaggulule obulamu bwaffe obw'omwoyo mukama tusinda w'oli nga tunywegere ekisa ekirala ekiva gy'oli kabaka okujja w'oyagala tujye okuwangula buli kiwateesa tuwangule omwaka guno guyita musaala kyenva nsaba ekisa ekyo mukama mukama katonda wange kituwalule nga kituyisa ku ziwankaaki nga kituyisa ku magijja ag'omwoyo nga kituyisa ku eizo lebo tetutasobola kuyitako n'amaanyi gaffe obusobozi obuva gy'oli mukama bweyongere nnyo katonda wange gye tuli mu sizoni efaanana bweti saba obuyambi obuva gy'oli omwoyo wa katonda bumpeebwa okujja woyagala nzije butuweebwa okujja woyagala tutye ng'abeegayirizi mu nnyumba en'omukama nywegere jjusa ekirala katonda wange nga kyakusaba nakutakaba na mukama okujja kulemu kwoyagala tutye mukama kulwawo woyagala otuyingiza mukama okuwangula bye tulina okuwangula mukama kyetuva tuyita erinnya lyo mukama katonda obwesigwa otubeerenga abeegayirizi mu nnyumba en'omukama otuyimusa okuva wonna ebigere byaffe bwe bibadde bitubidde saba amaanyi amalala agava gy'oli eri buli mwegayirizi yenna ow'ennyumba en'omukama ekisa ekirala egiva gy'oli mukama kimuweebwe mukama ogolokoka okuyita w'abadde akoma w'abadde anafuira amaanyi ag'omwoyo omutukuvu gamujyewo genda kuleba endala mukama gatujyewo genda kuleba endala mukama gatuleetewo oyagala tujye kyenva njogera ekyusa ekirala eri buli mwegayirizi yenna kyenva njogera amaanyi amalala mu ttiimu yonna ey'abeegayirizi kyenva njogera ekyusa ekirala mu mitima gyabwe kyenva njogera obukuumi kyenva njogera embavu ebba gy'oli omwoyo wa katonda mukama katonda wange eri abakulembeze bonna eri ttiimu yonna mukama eri buli mwegayirizi yenna sabye ekyusa ekirala ekyessanga kyakusaba ekyusa ekirala ku njuyi zonna mukama sabira obulamu bwabwe bwonna sabira ebyetaago byabwe sabira omukama katonda wange ebyenfuna zaabwe sabira mukama emirimu gy'emikono gyabwe sabira abeegayirizi bonna mukama okutangululwa ku njuyi zonna kubanga baweereza abo mukama omukono gwo gw'obugabirizi mukama gubeere gye bali omukono gwo gw'obukuumi mukama gubeere gye bali ekisa ekiva gy'oli katonda wange kibeebulungulule n'amaka gaabwe obateekeko heiti mukama obateekeko olukomero olw'omwoyo mukama otwebulungulule otwebulungulule n'omuliro gwo otwebulungulule n'okubeerawo okwo weeyongereyongere okwebikula gye tuli weeyongereyongere okuyita mwoyo w'omutukuvu okubikula ng'omutima gwo eri obuweereza n'abaweereza abo abanaakulemberanga mukama ekyoto kino mukama sabye ekisa katonda wange ekigogola ensi y'omwoyo mukama ensi y'omwoyo y'abeegayirizi mukama ntakaba nakulwayo ogogolwa ettuntu lya leero mu linnya lya yesu mukama katonda wange buli kyonna ekyali kya blogging ensi y'omwoyo mukama nkitaggulula mu linnya lya yesu wabeerewo ekisa ekiwuliza ekiwuliza n'ekiwuliziganya n'omutima gwo kwebyo by'oyagala mukama sabye omwoyo w'okubikulirwa mukama katonda wange n'okulaba mu nsi y'omwoyo eri abaweereza abo abo ababadde tebakyalaba mu nsi y'omwoyo ekisa kibaweebwa okulaba mukama ogogole mukama katonda wange ensi yaffe ey'omwoyo mukama mukama obikulenga omutima gwo nga tukuŋŋaanye ku kyoto kino okusaba obuyambi obuva gy'oli butuweebwe mukama mukama okumanyanga omutima gwo era otuwa ekisa katonda wange okuyimirira mu kituli w'oyagala tuyimirire mukama obuyambi obuva gy'oli katonda ayinza byonna bubeere eri ttiimu yonna Oh.
mutima gwange yesu o kabaka